Oh baby, my happy day. Oh sweetie, when the tam tam pipi. Sije ukaenda mbali, mwenzako ntapagawa. Wendo nafanya hii hali, mimi nakuwa sawa. Minyamisha sayari, nesi na bapo mabawa. Kisiyo umepeleka mbali, ife unizike. Wanatamani kuachana, wanapambana. Nivunjike penzi huku, watasubiri sana. Kwa mana, yeye chuma mindo kutu. Mpenzi upo ndani ya moyo wangu, usijeenda mbali. Oh my, wanatamani kuachana, wanapambana. Nivunjike penzi huku, watasubiri sana. Kwa mana, yeye chuma mindo kutu.
Thank you.